Kisema watu hununua electronics kwa supermarket, either hawajui mashimo ama mtu anawaka kwa gava. Juwebu niambie, utaenda aje unanunua kuka ama fridge ama electronics Naivas, na unataka atile siku iko imepata shida, ndo unatupigia. Za kutuambia nilinunua nini Naivas, na sijui nitawafikia aje. Unaweza nisaidia, iko na shida fulani, unaweza nisaidia aje. So, bai kwa mtu mwenye ikileta shida, unaenda kwa duka, na kikataa kukusaidia unamvuruga ama iko nini, eh? Mahali penye unaona manager ndo huyu, mwenye unadeal na yeye ndo huyu, ndo just in case ikuwe na issue, unarudi tu pale kwa ile duka, unamuonyesha receipt yako, na unashughulikiwa. So, alafu bado ujue, kwa supermarket hauwezi pata after sales services. Kama unataka kudeliveriwa, ama kama ni kitu inahitaji installation, hizo uwezi pata kwa supermarket. So sijui advantage ya kubuy vitu kwa nini, kwa supermarket hukuwa gani. Na ikifika ni upande wa bei, usisahau bado uko overpriced. Hapa nimewaletea the best of the best cookers. Hizi zinaitwa Solstar. Wetu wanatambua quality, wanajua Solstar ni nini. So ziko na warranty ya 2 years. Na ziko na all sizes of cookers. So kuorder, unatupigia the number on our bio. Tunafanya countrywide delivery. Kama uko Nairobi, tuko na same day delivery na pay on delivery.